Oilo winji watotia ninafogo. Service every cabby in your shell na toto.
Brian B.
Obe.
Simbule motoka tutandike. Tolinya kucha wakati serengete. Kalava kafika vugendi Balite waka vukira nekazikira. Katonda ya pimanga tonda ngatani zantika yekwe. Katiku wagia na wekanya Okwata kowanga dunute lambula site. Oido wenji watotia ninafogo. Service every club in your show na toto.
Oh,